Siwezi Kiingereza, to papa baby kagumikiliza. Anajua tetere, biona violi na zondetere. Mwanakwe onetoroza, kila wiki sande kwa baraza. Nasikia kerere, sauti yako kama kengere. Sata kipa takika, missing you, time for hakika. She's the girl from Jamaica, tanka na muko wanze Korintia. Baby kokoro, haatu wini funguwa chokoro. Ayu nikoro, nakutamani asalokoro. Tujako mukoro, ngakungu wake kororo. Loho yangu mama, wendyo maisha. Yengwa gwenja kala, oh mama ye. Yo mama sita, hey, 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 baby, yo. Kungoja tarita, oh mama ye, hey. Yo mama sita, hey, 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 baby, yo. Kungoja tarita, baby sa sa sa, kama ta 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 ta, hey, hakuna tabu, baby yo sikiriza zako. Minawe kanzu na hijabu, kujifunza haluga kiwarabu. Aisha wange sagenda somero, sirina chakuwa ya degoriro. Embera mwendi ogwafu muriro, ndiku imbira baby kokoro. Haatu wini funguwa chokoro. Ayu nikoro, nakutamani asalokoro. Tujaku mukoro, ngakungu wake kororo. Loho yangu mama, wendyo maisha. Yengwa gwenja kala, oh mama ye, hey. Iyo mama sita, hey, 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 baby, oh. Kungoja tarita, oh mama ye, hey. Iyo mama sita, hey, 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 baby, oh. Kungoja tarita, piti ya Roma. Saidi softi kwa ngoma, ufika Dodoma, zivuga familia kama Sodoma. Siwezi Kiingereza, to papa baby kagumikiliza. Anajua tetere, biona violi na zondetere. Mwanakwe onetoroza, kila wiki sande kwa baraza. Nasikia kelele, sauti yako kama kengele. Sata kipa takika, missing you, time for hakika. She's the girl from Jamaica, tanka na muku wanze Korintia.
Sivuga.